EMB Records.
Mbali wachunde, usiniache ningoje, navyo kupenda nipuke. Oh my baby,
nacha unanifikiria, vile na kufikiria. Je, unanishikilia, vile na kushikilia.
Uzuri wa moyo wako, uzuri ulonvuta kwako. Kwako soni si ambi, mambo yananyoka tiki, Mola anatujalia.
Nakupenda peke yako, mi wako.
My baby, my lady.
Nobody better than you.
Nobody better than you.
Je, unanifikiria, vile nakufikiria. Je, unanishikilia, vile nakushikilia. Je, unanifikiria,
kufananisha na wewe. Dunia, you're beautiful, body na love fine, shape na love fine, mbika kiwala. Ni wewe, anipenda wewe, anifarija wewe, aliwaza wewe.
Kufikiria, yeah.